sikhuthaza ukudluza abantwana abancane lolu hlelo. Umbuzo ovelele kwabasemshadweni imvamisa besifazane okunokwenzeka basuke bethwele kanzimanyana emshadweni yabo ngothi kungani inkonzo yasekamereni isemqoka lapho kuvamisa khona ugqozi lwenkonzo kumbe umehluko omkhulu kufuqufuqu kwabaganene lokho kusuke sekuyinkomba yokushaya amanzi lokudlana futhi abashadile bathola bekulolo daku kungakuhle bafuna usizo phambi kokuba babishe. Namhlanje ohlelweni ezomndeni sizoxoxa ngobumqoka benkonzo emshadweni. Hlalo ngabusasuka msazweni wakho. Angubengelele ezomndeni uhlelo lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Njengoba sesike sabeka sithole ngqo umbuzo onjalo kumama ongaqondi kahle ukugcizelwa kwenkonzo emshadweni. Ubuze wathi ngakube inkonzo iseqhulwini kangaka emshadweni onempilo? Nakho kwenza ngibuze. Siyaphikisana nowakwami. Ungitshela ukuthi inkonzo yekamera ingcwele yisakramente futhi iyimfihlakalo engcwele nokuthi imele ukuba indimba yobudlane bethu. Uzasebenzise kwabaseFeso 5:30-32 ukweyamisa le nkulumo yakhe. Angivumi mina. Emva kwakho konke kuningi ongumshado ngaphezu kwenkonzo. Ngaphandle kweBhayibheli uqobo 1 Corinthians 7:3-5 kubuka le ncwadi iphamisa ukuthi inkonzo yinto nje yokwenziwa hayi into ejulile komoya. Nginomuzwa ukuthi kunabazana abakholwa sengathi inkonzo isemqoka ngokungaphezu kwezinga izwi elisho ngayo. Niyavumelana nami kulokho na? Nansi indlela thina sibuka ngayo. IBhayibheli lithi kusukela endalweni uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Bese liphinde futhi lithi ngenxa yalokho indoda iyakushiyisa nonina. Inamathele kumkayo bese ababili babenyamanye Mark 10:6-8 ocashonwe kuGenesis. Kubuya kwimvelo ukuqagula ukuthi ubunye ngokwenkonzo kuwumongo ohambeni oselichaziwe. Kunokuningi emshadweni ngaphezulu komshado njengoba ubekile kahle kube ngaphezulu kwenkonzo. Nanxa kunjalo kodwa ukwenziwa kwenkonzo yekamero umongo uphawu nogcizelelo ngokwesenzo senyama ukushiya nokunamathela futhi nokuba nyamanye yikho lokho okubalula ingqikithi yomshado. Ukubeka ngenye indlela kunomuzo onqala wokuthi inkonzo yiyo eba yile glue yokunamathelisa inkosikazi nendoda babe munye. Ubunye ngokwenkonzo yibo ophawula uhlobo lobudlelwane babo buhluke kubo bonke obunye abanabo nabanye abantu. Sikuthatha kancane ukuthi lolu bumbano luhlale libukwa ngokwendima efana yabaseFesi 5:31 kuye nesambulo 21:2 noma ngabe akugcizelele noma qha. Kumele sikubale ukuthi umphostoli uPaul akazange achaze inkonzo njengesenzo esamsebenzi nje. Kodwa akusho ukuthi abashadile badinga ukufunda ukuthi babeke kanjani idingo zabashade nabo phambili kunezabo. Nansi indaba yakhe phelele njengoba ivela kwabokuqala baseCorinthe 7:3-5. Uthi umfazi kanamandla phezuko wakhe umzimba kodwa indoda enawo. Kanjalo na indoda kayinamandla phezuko wayo umzimba kodwa umfazi onawo. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka. Nibuye nibe ndawonye ukuze usathane anganingi ngongayibambe kwenu. Iphuzu lapho lisekutheni umKristu emshadweni unesibophezelo ukucinga indlela ukunikwa kwakhe inkonzo nalakhona ezizwa engenaligqozi. Lokho kuyedlula ekutheni ucansela ungenye izinto eyisamsebenzi kumbe isenzo esabulwane ngokucabanga kwabanye. Umcabango wokuphetha uma ukungavumelani onakho nowakwakho kuyinto nje ewumehluko ngokubuka kwezwi ngokwetheology kumbe imbono phecelezi perspectives. Uma empeleni ebhekene nongqobuzano odabeni lwenkonzo yekamera emshadweni thina sincangela nithole nindawonye ongoti bezokululeka. Umnyango wezokululeka focus on the family ngokuyisebenzayo uyothokozela ukupha uhlala abaluleki bezemshado abachwepheshile kumbe abemndeni abangaba seduze nawe abalungisa ngqo izindaba ezingenkonzo yasekamerweni emshadweni. Ukuxoxa nongakusiza sicela ushayele ku 031 716 3300. Sithanda futhi noba siphakamise ukuthi uthi jep kuwebsite yethu efocus on the family ngezinsiza engakunceda ngalolu daba. Enye efika engqondweni ngethi The 5 Sex Needs of Men and Women ebhalwe ngu-Dr. Gary noBob Rosberg. Okwakho yithi nje jeqe ku safamily.co www.ukhozi.co.za. Ukuthola lensiza kuye nezingamakhulukulu ezilusizo nembala. Ungabe manqika ukuthola usizo oludinga ngoba umshado wakho ulufanele. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni olizayo.